What's the life? What's the live? We gonna die, so tell me where we live. I still love you, but I know you gonna live. Tryna reach my goal, that's why I never quit. Bari, what's the question? I'm Mudimu. Mara Mudimu, why life in the busilu? Why? Bari jela sita. Why? Bari jela mona. Fake love, fake friends, fake smiles, fake cats, fake love everywhere, fake niggas everywhere. How to push a life, but chela hore ho yemel. It's all a little neti busy, come on, you're in your bed. Not every nigga that you stand, gon' stand for you. Not every bitch that you love, gon' love you too. Not every nigga that you have, gon' die for you. Not every bitch that you have, gon' ride with you. Life is hard, botelo botata. But we gonna strive, we gonna strive. Life is hard, botelo botata. But we gonna strive, we gonna strive. We gonna strive, we gonna strive, we gonna strive. We gonna strive, we gonna strive, we gonna strive. We gonna strive, we gonna strive, we gonna strive, we gonna strive.
Sa re kgotla mosimane sa ruta podima tseba ke tla ke tshwere molodi wa poko ke tlhokile mantsianyana wa go petlapetla dirukwane kana nkabe ke kgaolwa ke kgabisa mafoko. Ke tla ke boka bokete jwa lenaka la tlogo eseng go letsholetsa o tlhokile matsogo botshele o tlhokile go nna thari o lebelo ke go boka le gompieno le kamoso kana bonolo fela ga re tlhoma ka mangwe le re kopanya diatla. O le sekalwa ga motlhola dilo ka re sa itse re di bona ka matlho go itlhamela re di hupa ka maramareng ke re sa lebe go morago ba re mokoduo go tsosa yo o itekang.
Life is hard, botshelo bothata. But we gonna strive, we gonna strive. Life is hard, botshelo bothata. But we gonna strive, we gonna strive. We gonna strive, we gonna strive, we gonna strive. We gonna strive, we gonna strive, we gonna strive. We gonna strive, we gonna strive, we gonna strive, we gonna strive.